Yeah, shit. Konde boy.
Kimamba on the beats.
Kipele kimegeuka kidonda.
Donda, donda.
Usichanganye na ndele mwezako nitakonda. Mina kendo na vyo sisi simka. Nikipitisha ulimi adi kwenye ziwa. Bibi pinuka. Migu kichwa chini na changanyikiwa. Tena usiku siya tulali. Na mpa mambo adim adim dim. Sio kimoko chali. Mikono ipo kwa sim sim sim. Ongeza feni mama na sweti. Tuchuwane kama kareti. Ngololo malewa shaku shaku. Siku rikodi mini jeshi somu ijaku.
You want new password.
Kimumu nya pipi utamwa kisiginoni. Nchikiche nchikiche na shovu njakiti. Leo na kesha kilindoni. Nitwange, nipepete, nisage, nichikiche. Nikande, niumuke, kilima, nipandishe. Kibinda kowi kowi, kiwinda pori pori. Naringa dori dori, mawinga chori chori.
You want new partner.
Kimambo, they call me Jeshi.
Unge, leo mjukuu kala majuto. Siku zote sinano inakaga mbali na puto.